exclusive from MalawiChoose.com.
Gukala ndi moyo chonji, sikuti ndi mpamvu zanga, sikuti ndi chuma changa, zatengela chisomo chake. Sindinga mafanizidwe, ndi makhalidwe ya pansi pano, ndine wosandulika, ndasankha ndizifinyika. Kukala ndi moyo chonchi, sikuti ndi mpamvu zanga, sikuti ndi chuma changa, zatengela chisomo chake.
Fancy.